Manje kufike la magida ahlale dala inkinga. Mase siqale ukuhlanya kwetha akekho sazosivimba. Nginokuthula nje babuka beziba. Bethi final point ine-DS izenza inkinga. No no. Manje kufike la magida ahlale dala inkinga. Mase siqale ukuhlanya kwetha akekho sazosivimba. Nginokuthula nje babuka beziba. Bethi final point ine DS itsenze inkinga. No no.
Yeah. Zulu vuleka, I wanna do better. Njalo masingena bayatatazela. Fuck their stupid name, I know I rap better. Babona mangihleka angisena nembeza. I'm the dead nigga. Susukushisa ngisami so dumb nigga. Giko sweet ngisawa. Lalela le number uzozwa ngine power. Sekufika insizwa yabaleka makwana. Sathi sikali rap but I stop in next. Manje sebe namahloni. Kade sipushi kasi rap. Manje skilly trap DS isoko ngidimoni. Mabefuna ukhipha nam. Now I realize rap is igcwela amaqoki. Mabehleba ngami bethi vele ngizokwitha. Ngeke kulunge ngakapopi. Ngifuna ukurapha baze bathi who is this dude. Abasuke the name uyacava my bro. Babamba ngophongwane besa becrew. With my classic track ngifuna kupaka misupo. Some respect to any simane. No more distract nigga, I ain't scared. Fuck your bitchy ass nigga, I'm okay. I'm the crazy nigga, nigga, I don't care.
I've been working, I never take a nap. Cause one day I wanna raise a flag. Cause one day I wanna get the bag. For now, show me where these niggas at. Where the fuck, where the fuck, where the fuck, where the fuck these niggas at? Yeah, where the fuck these niggas at? Yeah,
where the fuck these niggas at?
Manje kufike la magida ahlale dala inkinga. Mase siqale ukuhlanya kwetha akekho sazosivimba. Nginokuthula nje babuka beziba. Bethi final point ine DS izenza inkinga. No no. Manje kufike la magida ahlale dala inkinga. Mase siqale ukuhlanya kwetha akekho sazosivimba. Nginokuthula nje babuka beziba. Bethi final point ine DS ikuzenza inkinga. No no.
Zorepa ngenkani ngumfana womZulu. Ikhono lami lokungcolisa amabhuku. Othinta utshwala bethu ubanjwa ngenduku. Angeke ngenze next ngihlanya kakhulu. I'm a crazy boss that damn a psycho. Where's my legend of fiasco? Mfike Durban sebe novalo. Where my niggas at all atando. Uphika nami lo ufuna isando lo. Pray for better days still abana next. Ungangibuzi mjidi sinto I don't know. But my music ngiyasucwele ngawo bro. On your Facebook you the man. But reality I'm the champ. They be packing for another chance. Mangiphethe isintsha samphaka miflek. Ngekusinde ngenamba samakhabadaka. Masinyuka le ntaba kuyophahla kukhamba. Ipeli fats enayibiza ngomkhaba. Masikhwele le taxi kuyophahla kumfana. Masiringi fats isiringi facts. Mind your business nigga what's the next. Mangikrepi mic mina I relax. This is the crazy beats in the world yeah.
Manje kufike la magic ahlale dala inkinga. Mase siqale ukuhlanya kwetha akekho sazosivimba. Nginokuthula nje babuka beziba. Bethi final point ine DS izenza inkinga. No no. Manje kufike la magida ahlale dala inkinga. Mase siqale ukuhlanya kwetha akekho sazosivimba. Nginokuthula nje babuka beziba. Bethi final point ine DS ikuzenza inkinga. No no.